Microphone check, 1, 2, don't test me. Bars and flow, so cold, Wayne Gretzky's messy. Evidently, ain't the one to mess with. G-O-A-T, call me Leo Messi. Tunakula nyasi kambosi. Rhyme technician, yeah, sisi ndo mafundi. Beberu, yeah, you know how we do this.
1, 2, baby. Yeah, Tanzania rap, Ballon d'Or's greatest receiver, sacred as ether. 1, 2, it bless up the feature. Nini mawazo unapotengwa na kichwa. Washaturusha sana wanao bebwa na sifa. Wanao chenga wanasikika, wanao chenga wanapita. TV kitamba, wanao chenga kwa picha. Jenga jina tunapojenga maarifa. Wana malenga tunapolenga hakika. Nini timu ninapokwenda na shinda. Haijalishi namba ninapocheza na tisha. Ushindi lazima ninapokwenda kwa vita. Silaha kichwani ninapoeneza hip hop.
Hip hop, hip hop.
Tanieleza kipi kipya. Waliojikwaza wanaeneza kiki mitani. Mbuzi mjuzi kwenye shamba la mchicha. Niko huru kamba isha katika. Fala wewe.
Microphone check, 1, 2, don't test me. Bars and flow, so cold, Wayne Gretzky's messy. Evidently, ain't the one to mess with. G-O-A-T, call me Leo Messi.
Nimezunguko na walinzi, police officers, mess. Namba 10 mgongoni ya kikosi kazi jeshi. Shafuto sana jezi na kukabwa nisi dribble. Mbio zangu kama Yahudi ana escape from Sobibo. So bongo movie, bongo hoods, wananita Debo. The new Maradona sin confused ya tana figo. Ambwene shusha zigo, la kuwa vusha wigo. Kwa kuwa pusha nipo sito kuwa ngusha negro. Iwe kwa pasi ya Neymar au assist ya Mbappe. Niko fit, nikishuka pitch, things can happen. Unju maniac, so mpaka nyashinski antaje. Ama usalama, machushushu watisi wan target. Simu nizi japo simpa gazi, usimtangazi. Anajiona, anajua sana, we usimpe kazi. Mchawi left foot, mkali best shooter. Players in a scandal, bodies up flex kutu. Au bata kusex hookers. Easy tease gym. Easy systems, aku please weak teams. Easy systems, I'm a cheesy victims. Ni ma cheesy, street on me season a big dreams.
Microphone check, 1, 2, don't test me. Bars and flow, so cold, Wayne Gretzky's messy. Evidently, ain't the one to mess with. G-O-A-T, call me Leo Messi.
Tunakula nyasi kambosi. Prime technician, yeah, sisi ndo mafundi. Beberu, yeah, you know how we do this. Bitch, nigga, speak up, sick, skip it, sorry.
Black Ninja, Shoko Shugi Govinda, Michael Dudikoff, Niti American Ninja. Ila natinga mpaka American Chips. Kinu na wachinja na kisi chavyepe. Niki mwaga wino, nunda la kitunda kibeberu mwanagati. Si judo nimejifunza, mini mjeru wa varangati. Sio swala wala nyatiga, animalistic features. Beberu attacking with these ballistic freestyles. Call me to feature na kuficha na kisha na waalika. Wanangu na wawo wana kuzika. Picha la kutisha, mkanda umenasa. Kwenye deki na niwa exi. Na umefumwa na exi, hakuna exit. Tikisa nyavu, Batistuta, Fiorentina. Ila si kwa soka, swaga bovu. Ni kwa vina, wakazi 10 over 10. Yani Messi, Argentina. If you know, you know. Aye Beyonce, Argentina. Acha nzungu mze, na huyu mbuzi mze. Mini mkufunzi mze, ngoja nkufunze mze. Na madini nimekula chumvi, ka uvinza mze. A hard worker, but presidential kankurunzi mze. This is the recipe to leave a legacy in this gold race. Lyrically see, we running marathons in our own pace. Stay high in those stakes, defy the whole state. The United Republic and we think nothing of it. Getting the bread, at your loaf away, boy. This lavish life, I'm pushing Range Rover, cowboy. And I wapa Louis Vuitton. When I nipa vipochi manyoya, uyanja mfukoni, maragi ya mbea tena soya.
Microphone check, 1, 2, don't test me. Bars and flow, so cold, Wayne Gretzky's messy. Evidently, ain't the one to mess with. G-O-A-T, call me Lee Messi.
Niggas think that they could test me, but they lack the testes. If me and money be besties, then I'm balling like Lionel Messi. No referees, I don't rest, I cardiac arrest these MCs. With all due respect, we the best, please. I've been the GOAT since 23, man. Google me, I gave you all so many bars, they thought I owned a brewery. They try to kill me brutally, instead I read their eulogies. Cause in the Bible we know what Judas did for some jewelry. It's foolery. Every rapper saying, ah, is full of me. Since puberty, I've been killing it often, not usually. Touche waka kwa mkapa chenga pasi tiki taka hawezi daka kipa wala rapa situ na wachapa ushanipata washadata huku mashabiki washadata wamechosho na majoka kakarata but I'm dope yeah I know Pablo wa mistari sio Escobar wangano hermano you can see the work I put in they never rushing when I'm in the booth that's proven I crush movements get the bread no gluten I stay flyer than a jet ask Ruben Dege who been raps mutant Tema Yai Nation that's the movement the most hated debated since slavery we wavy like a slave ship flow ain't shit your flow ain't shit I turn music studios into spaceships
tunakula nyasi kambusi rhyme technician yeah sisi ndo